olugendo jovudde luwanvu byoyise munga bingi mazima wabadde wentalo okuwaguza mukama yebalo ya kuwangusa achikoze mukama abikoze bikulu tuimbe tasanike Bikulu tuimbe tasanike utukutuku kama yekaba kwa kulu atu wangu za yebale Mirembe ja mukama jibenga mugula mubo owangule ebizibu gabise mukwano mukama yanabi wangula achikoze mukama abikoze bikulu tuimbe tasanike Mukama abikoze bikulu